biwam mina love ngiyasifela ngawe Usthando sam mina ngiyakuthanda sengiyakutshela asengiyakutshela Oh love you wam mina love ngiyasifela ngawe ngiyasifela ngawe Usthando sam mina ngiyakuthanda sengiyakutshela ayi sengiyakutshela asambe wena ngithi mina mfuna omunye Lera tolaka, ngithi mina mfuna omunye. Asambe wena, ngithi mina mfuna omunye. Lera tolaka, ngithi mina mfuna omunye. Awushona malanga, shona, awushona malanga mina ngiyakuthanda. Awusthandwa sama mbambe ngezandla, angifuna omunye. Mina mfuna wena widwa, angifuna wena widwa. Awushona malanga Awushona malanga mina ngiyakuthanda ngiyakuthanda Awusthandwa sama mbambe ngezandla angifuni umunye mina ngifuna wena widwa angifuna wena widwa Awushona malanga shona 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 Awushona malanga shona 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 Awushona malanga shona Shona, shona, awushona malanga shona. Shona, shona, hayi shona. Shona, shona, awushona, hayi shona. Awushona, shona, hayi shona. Shona. Ana wena sanwa ntaza. Sweetie my baby mama. I love you forever, waka. No matter what, go frustana. I find peace, you got no drama. My love for you grow and hatla. Uchili si gel wa baba. Forever we are wadi jaja. Wadi jaja.